Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in si qalad ah waqooyiga Gaza ay ugu duleen saddex ka mid ahaa la haystayaashii Israa'iil ay Hamas qafaalatay, kuwaasi oo ka tegay kana baxsaday raggii hayay. Toogashada ayaa waxay dhacday Jimcihii xilli ciidamada Mareykanka ay wadeen howlgal. In ka badan 130 la haysto oo Israa'iiliyiina ayaa weli Hamas ay ku haysataa marka Gaza. Sidoo kale, sawirqaade u shaqeynayay telefishinka Al Jazeera oo la dhihi jiray Sameer Abu Daqa ayaa waxaa lagu dilay weerar Israa'iiliyiintu ay ku qaadeen magaalada Khan Yunus ee ku taalla koonfurta Gaza. Telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay surtaageen kooxaha gurmadka caafimaadka inay durbadiiba gaaraan wariyahaasi. Iyadoo dagaalku uu sii socdo, Falastiiniyiin badan oo rayid ahna ay ku dhinteen ayaa dowladda Mareykanka waxa ay ugu baaqaysaa Israa'iil in dagaalka safka ballaaran ah ee xooggan ay ku beddesho loola kaleeto oo dagaal oo bartilmaameedsan. La taliyaha amniga qaranka ee dowladda Mareykanka Jack Sullivan ayaa waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca Yoav Gallant. Magaalada Washington ee suduwaha golaha amniga qaranka John Kirby ayaa waxa uu sheegay in Sullivan uu madaxda Israa'iil kala hadlay horumarka ilaa iyo hadda Israa'iil ay ka sameysay dagaalka.
He did talk about possible transitioning from what we would call high intensity operations, which is
waxa uu kala hadlay suurtagalnimada in dagaalka laga bedelo wajiga uu hadda ku socdo ee howlgallada culculsa oo ay hoos u dhigaan mustaqbalka dhow, laakiin ma doonayo inaan waqti cayiman carabka ku dhufto.
Aaron David Miller oo ka tirsan barnaamijka American Statecraft Program ee hay-adda Carnegie Endowment for International Peace ayaa waxaa VOA-da uu kula hadlay khadka fogaan aragga.
I think that the Israelis probably in mid-January or toward the end of January.
Waxay la tahay bartamaha bisha January ee Israa'iil sidaasi samayn doonto ay dagaalka culus hoos u dhigi doonto.
Bruce Hoffman oo ka tirsan xafiiska la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha amniga gudaha Mareykanka ee golaha xiriirka shisheeye ayaa sidoo kale TV-ooda kula hadlay khadka fogaan aragga.
However, realistically, the Israelis must understand, as President Biden does, that these thousands of tragic deaths of Palestinian civilians can't go on.
Si kastaba macquul u tahay Israa'iil waa inay wax u fahamtaa sida uu Biden u fahamsan yahay ee ah in dhimashada kumanaan Falastiiniyiin aan waxba galabsan ayna sii socon karin. Waayo wax markii hore loo arkayay xaq ay Israa'iil u leedahay inay isdifaacdo ayaa hadda iyada ku soo noqday oo waji kale yeeshay. Marka waa inay wax ka bedeshaa qorshaheeda dagaalka oo ay la timaadaa dheelitir.
Kasoo horjeedka ololaha duqeynta Israa'iil ay ku hayso Gaza ayaa weli waxa uu ka socdaa meelo badan oo dunida ah oo Mareykanka uu ku jiro. Dibadbaxayaal ay soo abaabuleen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo kuwa kasoo horjeeda dagaalka oo dalbanaya xabo joojin ayaa xiray Khamiistii jid weyn oo aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka.